Nkwasɛm ebre ni onua ebre aso sɛ obeti nkwasɛm. Pɔmɔdi aso bɛfo bibi ɔbɛ wɔna wase wɔse nkwa asɛm ebre du. Frɛ wɔba frɛ wɔkafo ne frɛ wɔnamfo sɛ nkwasɛm ɛna ɛretwa egu yi. Onyankopɔn nhyira wo sɛ wayɛ krado sɛ obeti nkwasɛm. Ɛsɛ sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ. Ɔdɔmfoɔ ne mmɔbɔmufoɔ mpaebɔ tiefoɔ gya wo nkyɛn nnakra nyinaa ba. Obie ne wɔ a aba w'anim akɔpra berɛ a wonhyira no na wona w'asɛm so ne hyira ɛndɛ aprade yɛde wase wo mehu ndɛ ɛhu da foforɔ ɛti sie na wotwe foforɔ bosom foforɔ ne afe foforɔ wo ma mmɔbɔ na bi yɛ adwene ɛne yɛ nte aseɛ ni berɛ tie w'asɛm yi bieni ne ne ɛhu nokwasɛm wɔ w'asɛm mu sɛ wopie a yɛmu biaa anyɛ ɔyeraba yɛdɛ wase ɔrɔde yesu kristo din mu ana yɛbɔ mpae amen onua nkwasɛm ɛfiri Lifeway media ministry hɔ na mede bɛ na mesomfo akwahefoɔ na mene mmokyɛ asɛm yi asɛm yi mato ne din sɛ a good name is better than riches. Ɛdi mpa wɔ hɔ yi ɛyɛ sene ahonya ɛdi mpa wɔ hɔ yi ɛyɛ sene ahonya ɛno nti wohwɛ a nnipa bebree ɛpɛ ahonya nso wɔnim ɛdi wɔni di mpa ɛno nti no na sɛ woba pɔtɔ kasɛm mu a asɛm a mane wokan ɛnyina soɔ paa ɛwɔ sɛ onipa akasa wobɛnya adi mpa ayɛ ne ama wo ho ɛkyɛn sɛ wobɛnya yɛdie bebree ɛnɛ nnipa bebree ne nnipa aba mmeranteɛ mmabaawa sɛ nnipa wonyini kyɛ a na ayɛ den onua ewiase wei no ɛnwo yɛn wo ewiase wei ɛyɛ onyankopɔn dea ne ɔpɛ ɛna ɔde ne wiase ɛyɛ ɛnti woni ho akwangye biaa ɛsɛ o wonyini yɛnya hundred anaa ayɛ den masa na awuraa a wotie me bɛde ampɛ sɛ mene wogyina so kasa paa yɛ build your character before you receive attention sɛ wankasa nyankopɔn anyɛ wadom na woannom na waama wo sɛ ɛsu papa na wobɛtumi abɔ abra papa atoto onyama papa kyɛn sɛ wobɛnya sika na wonya din o ɛsubɛn ɛne kura wo ɛsubɛn ɛti ma mehunu sɛ a good name is rather to be chosen than great riches ɛsa sɛ obi wɔ hɔ a nea na ɔyɛ ne sɛ ɔpɛ sɛ nnipa bebree ti ne nka sɛ wɔwɔ sika nanso wɔnni suban papa ɛno nti na ɛsɛ sɛ wɔfa suban pa na abraba papa kyɛn sɛ wobɛyɛ wɔ ho sɛ mepɛ sɛ nnipa nyinaa ho sɛdeɛ mesiteɛ ɛbɔ mu din a na obi ahu sɛ me na meba no sikani belebele saa na sɛdeɛ amanfoɔ ɛte aka no wei deɛ ɛsɛ wɔ sika paa ɛno ntumi mmoa wo ɛno nti no attention without character a destruction sɛ nnipa nyinaa bɛhu sɛ o akɔyɛ sikani nanso wosu ne wabrabɔ bi anyɛ no wɔde wokɔɔ sɛ yɛ mu metufoɔ sɛ wokan mabusɛm eti eduenu mienu emu baako a osi dimpa na esese wiye sene ahonya pii enu nyam ye sene dwete ene sika. A good name is rather to be chosen than a great riches and bring and loving favor and loving favor rather than silver and gold. Enu nyam ye sene dwete pii enti ena mena oche na oha se ese ohun se attention without character destruction se o me de me me no no me kana maka me penyina ni me 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 ni penyina ehun sampa me ena me de me se simbo a me kasa ba me kana crash o se se uni e su papa ne su bai papa na ene o se ye ena ukom ene obi a pese ye hu no ene ama o ye man Ghana e wo how bebre obi a timi ko social media so no de pani e ko gina ho na otwa na rapa e di dinner time obi obetimi awo obi o sene wo obi o no papa na ma me ye pe ehun eni di pa ah se se de mo pani. Oh, yes, it do nanny wagin. Now, uncle, one quanda hour was I see so. And Eddie, any was, sir. And Eddie, any was, sir. There, probably more dear. Oh, social media, and a TikTok abba, and some of you be a number. It's bonnier than a dear, and I didn't any people fear. Oh, to be up, I say, you who know so, what to say. Oh, me dear, minamine. But I never quite saw any, you say. God say first build the man, then bless the man. So, I say me why I can't want to say. They say we see. Uhu. Nkopon see nipa asana wushano. Nkopon see nipa asana wushano. If nipa omo nkopon see wansa wushano. If ebini Joseph. Joseph, yako obode character answer. E dene di. E dene character wa, o konsi isi yomono. Ewe, Potiphar house, prison, and a palace no. Oko Potiphar fee, so few obriko prison, and a asana obenya, and infi akotna. God tested his character for 13 years before attention of Pharaoh. On se, esan se, ne Joseph, owo supanti, owo supapapanti no. E bra, obani ye se, opa se, onan no, e dano. Oka se debi, ni mu diye nu hiya, chen se, promise ana obani diya man on se wo, so onan me da, mi reni hano, mi di, nyoma bi bre, sika bi bre, mama, ene, yan fane se, ene, ye wi asi, ye bresu yi boy she abaya eni kada esisi echi ya ye nama na ye baba ye nantemi won emu bi no nya sa akwenya na ka won fufu se wa hwe ade na besi menya scholarship me kunya oledi bia o ehye no na wati abome but on say esan se na Joseph ewo godly character onya me subi ewo ne munti no oda ne di. And then you have to build your character before it draw people's attention in your life. As I saw near su papa bi and sana wa mani pe yin ehu se o me de me na me ne de bi em fa hwe ma asetene mu na abrabo mo. Joseph that all godly character anya me su owo ne mu nti no. O ka se de bi me nti me nya we nti me nyankopon. Ah. Na so I will wear su na ni ono akse ni pedia. Isan se sikenya ane safe fede ane eye breti ya wabi u. But di oshe o fede wune nimu. Oshe nyome bie wune nimu ansa. So kwa ye sade na. Enka wenya kwenya ama ambidi mize muso. Ama ama ye prime minister awo ho. Debi ama bipia himfie. Paro hunu se. Debi
se me bo obra pa na meka no kura kosi se me wuda let me tell you she e betimi de ne pa ba mabra bo unia e bia na ye nim na ye fom se jai sa no mane ye afoma to me se na wunim na ade bia wa konya na ndi efu na oyesi na me de obia nimi na me koyesi eye unye sika eye but unye no nyame kwa so onia yabo udi ya bebrebe nya bi o sika nfrini nfrini nyame a ehu bia ya na mwa o na du ko sei mu te be kanfuru ya Jesus so ma se benya adwe saka beto aso sa chechire we so be hunu nyoma bebre edi pe bia otumi tena si eda nyame su edi ama otumi enya edi mpa ene emom no enya attention wo mo so ngaza sika Joseph ekọ boss abra boni na oba no ye ne sa na okudi na chi a nka ne hu nsembe ya kitu obi na nso onia we eye nsanda ho a esia se menu menu ye fa so a na ye bodu ye character ye na ye manya me su e ba ye mu a enim si ye ben attention bebre chen se ye ben attention ne mom no ye lusu ye character ya me shrao se uti nkwa se ye so mfo akwa ye for the nation bebre Self for Christ so cry jim kwa. And they are dumbre, and they are quajida. In train a china, maybe a tomorrow may never come, maybe an echina back. Now I say, I'm Hurianka, and so now Kechi, to for Christ so cry jim kwa. Bra Bible say, that's yen bear for you. We are going to need dog or do a tray, from a Christ to be woo a gye. It is only a Christ to be woo jimmy no meanu, to for Christ so cry jim kwa. So ready issue. But for so chemi. Nim sam pam ye dibo ni fam pon so bi a chemi na tru me ho fidia enti hu nyina wade sisi mi se upia me manyo iraba so bo sam pa ya am se apa tru ni won kwa homa no mu ya mi shira so bo sam pa we ya mi shira se utie enkwa asem se da foforo so e be san hia na wasan so eti asemi e asemi if you life word media ministry ho an e de brew I'm soon for Aqua Hayford and I'm no charge. My telephone number is 0244 869499. I'm sure I'll see you in class. Bye bye.